e garke non kettino habaru sukaabe ummatorde studio kala goddanta on gettiire mon hokka habaru on Aisha maddade mon Farida ma fofuma Farida
fofuma Aisha no gonda
jantan Farida to bannirabe hako ni men puddata men dogadna on barka mede e majjul e pak der gallure gay sukaabe ummatorde tuubotobe lanaaji be bayli golle mabbe der habaru meden ko hanne men gaddanay on habaru suka ummatorde Aminata Diallo kokko habaruji no en duro do hakkeji rewbe men kantere fijo cinnul balde
illa garki na coronavirus men dangi e himbe dubbe ibbe mabbe kinne mabbe
banni men Zainab Abdouni o yahi o yi suka ummatore wadani be jame maji do majjum sai men kettino
je pense que le
ko himbe gatta cukka kine e kundule mu en dum no wodi sanne to am gan idum hisina neddo amma dum no hani no himbe ko en pirte do nawtoraki kulle de
porter le masque
min kai sumugol kine na hunduko gan hisa nyaw coronavirus yahanayya bido mija ko be nyaw gun nangi handi wada sumugol gol
ibbe nyaw guni tawaka no yilo dar hendu amma de nangudo gon dili na dojji hadde neddo denni neddo rabe denne he giide am no wodi sanne himbe cukka kine e kundule mu
min mi yardake mi wada sumugol gol gam mi hisa nyaw coronavirus ko huri hande leede duniyaru fu ummini do hakkiloji himbe nyawduno da o sanne sanne
ardo gallure nyamai kali do mabbol kine e ijabi e bavet gan hisugo e nyaw gon en dar himbe
kasan kan kulorgol himbe woni ikula e maciwtini fere pelle yimobe be cirike gimi der réseaux sociaux ko be gadanta himbe
gam perturbe ko e himbe sukabe ummatobe ko hanni semen ketino ko Soumaïl Ousmane waddi ko en fertinime e dengel fufudde
di ke dans cette période
no handi yewne himbe itte ganto joada fu anantana coronavirus do inde min jimobe golle amin no min gaddana himbe balla be nana beldum der yonkiji ma portal gal min gadi fu urta himbe jiene ko min kawrata be gatta metre goto goton hakkule jonde mabbe min gattana han wakkati goto on djimi tati de goto yimi hanti den ko goto ngabba
mayo go leddi Niger goda kilometre hemre ila soji nay der region do so suka ummatore awjobe lanaji be departement gaya bayli golle mabbe seme kettino ko banni men lildo men fadel aliou gankoybe bayli golle mabbe
hewbe awjobe lanaji ndiyan do enda gaya fu joyna ni e sorkobe nangobe liji jonnon be joppi golla ngal be tawi ngal endan enati jokebe koje himbe kanye arimo e jaabe ngarta
de gonga golle tamutobe de golle tawangal non min mi taw golle de amma hande mi wala mi do wada de der lana kani mi do ada botoji gari kamanari e tapioca tommala ville mi wadda do gaya
tapioca onke mi so
denno tamaki kam min gadan hande ndu min jolna himbe ni non gan liqi gala neddo nyallanno tamu e bay lingu gunangi taruji didu min jogi dini non gam boka e bude ko nyaam
wana gollal kojol himbe e aremudo en wodi tino e dow maayo Niger go endan nani ko be kaldo sadormaaji ko hebete golla ma
sande ate kam
sador nan ka heppata gam maayo go wala diyan hande go wurtaki gaddi fore en tawabe do maggu kan en ni tetata ko min nyalli hebude fu
yerno jollana goto holliri sadormaaji wadi sukabe ummator hewbe njoppi filla lanaaji endan e nati jokkay e be gollira moteje ko ete kabu kam
waddade moto no weli burde natude lana diyan amma da ko yirna bake tileno himbe garta har lanaaji diyan di
kambe sukabe wobbe heddibe e gollal awjo lanaaji gol endani lanaaji endan wala no yottina gollal ngal be jirriyaade himbe ben sabutaama lanaaji endan dibe gollirto fu kambe sukabe endan yottinta hono wodde yidan den endam
Aisha ido wayi dogunon lanaare
sai mami halam mami woni sorko gasudo
hanne men jaha men kakka on tarihi suka umma todogo innateddo Aminatu Diallo Aisha be daru o gaddan dawen do Aminatu Diallo
madan Nibral Aminata Diallo imo wodi dubi lasso imma jenay suka umma torno koko habaruji do leedi Niger hana golle den tanno goni yeso makko imo wada kuma golle duru didde do hakkeji rewbe kam be dar ni seme ketino ko halani bannime Fanta Shamsu ko dum firti engal fulfulde
Aminatu Diallo no tawa suka umma tor bibbe leedi di latibe no golle do fila ko darto rezoji di jaati ele nyalal jabbi de ndan o haali wiide ke o wurtinan yewtere inde tirtende of fam magazine e fahande ko television do internet yewterne du o wi yatna durwande yitugol hakkeji rewbe nabaran Aminatou Diallo fuddi no jaatode yewtere do internet to hokkodebe kabaru e do fil campagneji ko sukabe ummator kany rewbe gonno jojjina
o feminin magazine
na o fem magazine no siri mokokol habaru do labi gon e do talki web tv no hayeji mabbe woni be kokka habaruji labdi do fi gurnan rewbe leydi Niger e leydi Afrique
de façon générale
o fuddorno non jangude filla jonde himbe madame Nabaran Aminatou Diallo sakiti wonjiti keddi ko watta dum fu tiagal ko television gon e jonde hore mudum gon do en gallu nyemey elimo oro golde mudum hitan dumnade sappo e go yoppi jande ko wadano dum fu o warti kokko habaruji
neddo latu hokko habaru kay fodore nino gan illami do university mi suba mi wadowa siri yewtere indirtire tele matin mo tele duniya mi yardi gadam mi subi gollal kokkol habaru do tele e radio gollal gal gimmi
ibrahim yaro kokko habaruji non goldudde Aminatou Diallo on endan sanne o wi mo andi dum neddo non jiddo golle mudu
je retiens d'elle quelqu'un
min to am neddo non mo fengi sanne e gollal mo golle kokkol habaru neddo du num fa hande mo fijirta golle mum basse o mo hidi du himbe kokka golle den sembe
e une bonne image du journalisme
hande nde Aminatou Diallo no dewlaado no wodi biddo debbo goto non du o mo hidi golla makko gal o mo jogiri gal na haniri
jon semi nata der fijo cionnol balli
balde jaddi ittado gan fejoji cionnol onnu ko ata sigila majjun jego ileru avril comité on olympique Niger kosni wotti de sitini himbe banjeji are ko elotete juude gan hisungo hor mabbe nyawgunde rabo isa mohammed kanko yeyi waddi are ende fedde den kosni
fedde kosni tawa kana der banger bani fondu 1 der nokkure olympia ko ete stade isaka dabore der hala ardido do fedde kosni ide isaka kanyal de de fijo cionnol balli ko duniyar fu o hali u de fijo cionnol balli no singa en anno jojjina jonde ja hakkune himbe julbe de de wadi ni ko nyalne jeedidi ko fijo cionnol balli ko duniyar wardi de den ko duniyar wontori nyangu coronavirus
ardido fedde kosni oni yehi wo inoddol makko le cionnol onnu ga e chaba e ada lawol ko hani e hisina ko e mabbe nyaw gungu nato e yoddugo jonde jam da hakkunoji mabbe e fedde dende olympique sportif Niger
benani beldun sanis dudani fijo cionnol baldindi olympia e maddindi paralympique e gurgi sinama dindi dum fay wadugo non der hitan du ujunaji didi imalaso en kantane o habaruji an subscribe o mator me tiketinaki on ketini me de on gidi hettinako habaruji de nyo on tati didi joy dola e ertel on jogota budi ba goto